do galle nyame studio kalangu yande joy no terminta chapande tati habaruje fulfulde kor jawone modo ni ono tongenda region mo maradi hada ma neba masiniji ko nande essence 1 ko warde do lawol sotte ner kedde region o fu dum wonno ko fabarje suba ko do gouverneur region en haali en nan ko dum lati nonni himbe gallure tede sabo birni departement mo gay region mo doso be kawri gabbata be nyiba kalaasiji joy dum ko nda andir gabbata alle de lumtene kalaasiji buldi tongenda e lay dar lewru en nan don dum en pamal yewtal men pinde studio kala ngal tan haala hande de en dal nyewete ko puduma en latim non de region mo difa heedoyde e wedu lak chat en nanan kabe de ngom ngada gurna mabbe Soumane Amad Diangato habaruje fulfulde kol jagnalde e mon yardo mbir nomini ele ko ekibaruji dini gouverneur region mo maradi wadi hawrine mawnde subaka hande o gam batta hawrde keddi himbe haala nanne tabto enda dar region endan dum du konda gam batti Allah o holla wiide ke hande de o hadi hono nebam masiniji ko te essence ko nande mudum sotte e le region o fujjude hande nyalom o enda sabu ni fa hande kan gouverneur o wi dum do dum wallita bidda bonda kany e kulantere de boda mawna dar region endan nan ko fande Aboubakar Cheibou non woni inde gouverneur o halani bande mi Mohamed Mamma
la fraude
sibogal essence ngol dudal bibbe region on fu dun jewata gam hebande o fi mo soladu saito min puiri gadol tindi hautade e ardi be fi politique syndicaji pelle jinganoje bibbe leydi glatibe no hani hettinade ko wi'a e yottinoide dun nimbe kambe fu e prefet be region den tindinde bibbe wuro do durwongo gomnanti do gadol simogol neba essence dam salibe accude dum non jukkete dum wallata na pelle murtube latibe kambe ngoni hore rafke yarande nagu nimbe hande gam yiama ko essence budgete do nanne o pelle murtube o yarante lumojo maradi mawdo fu yolbini hokkude loremu natile wujugal essence funa lore kan wurile wodi du kanko jeeta gaccio
son forfait
nani faar joni komirral mo tebaram wana to en departement mo tawa kandu konda ni hebi mota ko jowa nyawbe wakati mo horjo leydi Niger yeto enda e jahangal dundu konda ni ele nyalade endan yerno mer o holliro wi kulle kewde woni adiji di horjo leydi hojani commune on enda semi ketno nanon nagari bori lati kany woni mer mo tebaram ko halani bandimi tawa do harto enda mbite do hono faande ni fudday tarnan ahmed nodum do challalu ya
garki ardiido leydi humpitaade min do enden dermu jon suudu makko waddani min balla lore demin adirta nyawbe amin min gadda be gadani nyawtigu min gadanaama du aadiji kewdi misali nyibitol biroji amin ko meri e nyibitaade cuudi loktorore amin de enden du de wula handen ni denaku himbe he adam en woodi der cakantaraaji amin de enden min gadanaama du sogeji jodo dooma cakantaraade de enden min gadanaama aadi kaden joddinde orgal sogeji der cakantaraaji do innenu e tebaram
nanni do tudde rewbe wondube deedi kany e wambe no musina cukale pamaroy faande cukale ko e mudum ko e lebbi jeego yaadi lebbi noga e nay dum wonno faawar jondu konna ni do fi ko darto honbe keba nyaandu cenindu ko moddinta balli mabbe dum wonno jahangal gal ONG mbitedo Grete wadi e der faawar jondu konna ni gallul nyemende endam pirtol ko e tindi ko inditira Miriam kanyum won ko wada do endan nokkuje loktoroje kewde der gallure nyemey yerno faande hore joon faawar joni odo porje haliri o wi hun non ko laati be jiraabe ngada dum gam batte hono faande rewbe endan baba jogade nyamdu lobburdu endan ko jotti sanne Amélie Gilel kanyum woni hono faande hore je majju nan ko hal Nafisa Adam
la sensibilisation de min ga tan dun der loktoroje sappo gondi der gallu nyemay no hokkam min lawol min ga na rewbe yewtereje pindinol do ne magi dibe kani be nyama nonno ne magi di neddo handi nyaloma fu heba gan idi tawra e kulle nyipoje balli min panti nabbe do no wodi ne magi di deni neddo nyami di sanne fa yartini no latoyto sadarma min kollabe nyama deji gudu duɓi nafaka dow fii cellal ɓalli ɗum ƴeewatana sukaaɓe e rewɓe jottitiiɓe e rewɓe gomɓe no musina sukaaɓeɓeɗo kamɓe goni cukaloy illa dimki faa yotto lebbi laso e nayi nder tindinooje ɗen min gaɗan yewtereeji hakkunde amin min kollaɓe ɗo silmaaji ko hokkata ɓe faama ɓeydana ɓe anndal dow fuɗo far cukaaɓe maɓɓe ko moƴƴinta gurnam
maɓɓe
nonni faaren jooni le lewru janvier ni gonɗen ndu enda ni classeji kewɗi laatiɗi no waɗorano hono huuɗo kañum woni ko wuli e lewru wiyetego Sabon Birni wona le département mo Gaya ɗum saabini faande yimɓe wuuro ngo endan kawri gam batte hono ñimɓude classeji ko watte joyyi heɓa lomtina fawarjo classeji mbulɗi ɗi endan Abdou Diero kañum wonno hono faande ni jorojo wuuro ngo o wi hunde ko ɓiɓɓe wuuro ɓe waɗ ɗon hun noon ko hani tawi ñemmintinama yette sanne kañum o haalni faadal alu
minen min miilaaki ɗum laato golle potuɗo ni fuu faa himɓe gara daara ɗe ñemmina koye amin kanni min gonmiɗen gaɗana ɗe nde ni ɗum min jooɗakeno min keɗi goɗɗo wara ñiɓanamin classeuji amin buluɗi ɗi nden min gaɗanno hitaande muɓɓere classeuji ɗi enɗen ñiɓaaka amma hannden komin ummani koye amin min dari ɗum holla tittinkinaako amin gannde en daari ni gomnati waawa humtude haajuuji himɓe leydi fuu ɗum ɗum saabi ko miɗen giɗi himɓe Sabon Birni ɓe enɗen ni paama ko gam nafakka maɓɓe waɗi classeuji ɗi enɗen ñiɓa janngoowo nder majji wurto nafa leydi Allah tan anndi ɗum jannde du ni no waɗi fuu woppata neɗɗo min gaɗan bawɗe amin fuu ko heppori min du sey min tefa balliroɓe gon ko watta himɓe ɓen fuu
nafuse
non nar filo jannde wadde ko faande ni hon l'école mawɗo gon to enɗan ni Thirogerine région mo Agadez kanka ene tawɗa caɗale sanne sanne yeruno hoorejo l'école o holliri o wi goo kay guinanɗan ɓe gala kokkuwol ko hurto école e hoore muɗum ɓe gala gollitirɗe keƴuɗi noon ndu konna sukaɓe janggom ɗon no kewale classe ɗi endan Adamu Oumaru Ousmane won inde makko kanko hoorejo l'école o enɗan o wi on waɗ noddagal yaade e hooreɓe gam batte wadde naɓe ballagal l'école o ya yesso ɗum wonno ko haalni bandimiteɗo Ahmed Fellan
janngirde de no tawra e saɗarma kogol min gattino janɗe gon na'i naati bonni fuu na'i ɗi naatatana nder janngirden wakkati fuu ko ɓuri suulugomin wakkati sukaaɓe goni nder batamaare janngirde den ɗiɗi baawi nawni sukaaɓe ɓen no waɗa sukaaɓe keme tato ɓe min goodi de min ngala dewte ko janngirta min keɓino moƴƴere dewte jannde anglais e faransiire ko 6ieme e 5ieme minen goodi sukaaɓe dillooɓe kilooji sappo yannde jeetati fuu sukaaɓe naati ndenni hoya ɗum waɗi wakkati fuu minen keɓa sukaaɓe ngaɗooɓe layre fadde ɓe jottoto janngirde nden no hanndi laawol heɓo ko sukaaɓe école ɓe keɓane dabari ko jooɗoto nder janngirde nden asawe he alal tan ɓe koota wuro
noon ni hono ko watto talki ujunde keme jeɗɗe capanɗe nayyi e jeɗɗi ko laatide konno himɓe gaɓɓe entere ko duɓinayi noga e goho kañum wonno ko kes mawɗo kawjiɗo filla ko darto entereti o enɗa ɓe ƴewtini dow muɗum ɓe moƴƴini ɗum fa wooɗi ɗum ndugam batte allah ɓe keɓɓe koƴa ɓen ɗon teddirka muɗum fuu madame mamman umma abdou miko kawo secrétaire général kes o mbiteɗo kare ni o holli wiide ke eɓe e laabi no woodi tokketeɗi ko heɓata yimɓe gaɓe traité leydi Niger ɓe hooƴe teddeni muɗum en fuu kadi o haalni mamma Ada Bandimi
kareni a pour mission
kareni gollal mum kam woni yoɓude pension jippiɓe gollal e waddandeɓe balla ɗum ndu fodde no laabi laamu leydi biiri harkudarata ni pension ji jippiɓe gollal ɗo leydi Niger sarusi o ni no ƴewtino moƴƴina fondita duni fa hannden laabi kawjiɗi filla jippiɓe gollal ko watta laabi ɗi enɗen ni jaada fodde no sembe lumaku leydi meɗen tawra ɗum ndu heɓa joom en pension ji ɗi enɗen keɓa no gaɗir gurnam mumen taweɓe torraki harkudarata talki jippiɓe gollal nangude lewru janvier hitaande duuɓi ujunaaji ɗiɗi e laso e go'o warde lewru décembre hitaande worre de enɗen ni talki himɓe ujunaaji jeegom e keme jeɗɗo e sappo e joo kan en min ƴewtini min ngala du fuu miɗen giya saɗorna nder majjum gam illa neɗɗo wardi talki mum no kuuɓi min jaɓanɗininon min ƴewtino nden ɗi jaare to haanaɗi jaari
fuuacemin
allah e ƴoole mawɗe gaɗɗe duɓinaɗe e noga waɗa duɓinaɗe noga e goho ɗum bonnini sanne are laatiɗe piyeteɗe ko watte hono jimmi e bami ko wonto enɗan to unitéral centre élagi taa ɗo gallu ñemey ɗon ndu konno nokku ɗon ko laati moɓa guineyɗi enɗan fa wooɗi garba mahammad lawali kam woni hoorejo cfpm taya on enɗa omo haalna ɗo enɗan ni hono caɗale ko tawa wakkadi mo rabiyamay kano landimo saabu tawi nokkurde bonni sanne
Le problème du centre est paquet.
Sa dorma tawado der nokku on wana to hoggo tariki don tannom. Fei to are de nimbe ekkitirto den fu kiddi. Gande buri dubi laso. Gomnanti kulle kewde hani hojande teddengi misali modjin tigol gineji din kambe ciudi jangirde den e studioji to jimi konyete don. Dum wadi ko mbi de gandume ko min tefata mballa yaade to mballobe. Demmi ngadi dereji e hantode dubu jina didi e noga e god e wadan demin ciudi ko ombirtaake e ledde kambe ciudi mabbiraade e ton godo andi gollitirde ni kono e gina e waddede der biroji gartirol majji du sayto de mojjintina gandudal majji fu buri duubi kame tati e sap den ayi sayto goddi majji mojjina
fulli restore aussi
non nar fil latol bal kan won tefo kuf afrika mo dubinaade noga e go ko nodo to en cameroon non e hore mudum hande be timmina hono fawarjo latol hakkunde pelle e pelle den enda jonno noy wono pelle mawde enda wontirton dum wono ko haruna dulle goto e ekitano do meena kiddo o andini salamatu kadri do ko yi
présentement hala ka kalten ka pelle latol bal den no don gollude beydorade yeso e tampino amma no wawi wiede ko algérie tawa kena no degini cameroon leedi to latol bal don woni e wadde kambe e egypte bako bofi keba noma e fuddode don be kebi yaadu yeso cote d'ivoire du tampino amma no heba yaade to jahangal didaba gal no wawi du warde arano er fedde to be tawa do bako algérie hebi jalorgal domu e latol bal sakitode ko baawumi wiide do majji noni pelle latol bal mawde den kebi sadorma de gana tan woni ko giwi itande hikande dun cubinaake fay sadda kano miden baa wiide ko pelle latol mawde den fuuna do
ara filla yawtal men pinna hande en kala hala ngurdan hono lenni biitede buduma en endan e be inditeedu ko na yedina be gonan le region mo difodo leedi Niger wobbe mabbe tawa leedi Chad kany e fawar jondu ko nanni hono Niger kany e Cameroon dundu ko na heddo lak Chad on endan Hassan Lamine goto enayejo buduma en benda omo andina en wiide ke golle mabbe njaari gada sabu kambe duronobe no enda illu Boko Haram naati ele nokkuje de enda nani ko onoti gidi Adrahmane bandi min ko yewtide makko
buduma rayuansu
chiki buduma burna mu enfu dana wenu chadno ibe tawe lady niger nigeria chad e cameroon limore wittine wadane holli be gadan ko ura ujunaji hemre
pieda dubu dali
gollegi iridiye lenyol buduma burdiri
ada buduma makayani
denno durmol kanibe andira nay biyetedi kuri ka embe buri marude lube lagos de neddo yehi dum fu wi'ete wala daba der cekantaraje de endan urnga ir nagge ge endan tiw nay du non andanaadi der nay di endan no wodi iluwem en no mauni no wodi dum iluwem en mauna seni di luwem en mauna di endan duda sanneno kaden du kuri nay mudun di hana nay daneji tanno
amma kullum fari bane ba
no be gadirtano durngol mabbe
kiwo nanda suke yi cikin jari
durngol gol buduma en gatta dennugol ba ko dum hauta he jamanu handen o enden ibe jogo kaborde garrenude jawdi mabbe e domude du fa handen ci e mabbe kaborde de du kambe gadanta de ko e mum der duude wenu chade de ibe gada lanaji diyam gan yaha wartaji mabbe iri hudo wi'ete ko chaala kambe gadirta lanaji diyam mabbe di enden idi ada himbe e are fu idi jara idi gartira
kuma age de kan kaya
no fi mabbe wontiri handen
asan abunde yawa kana shanu
handen minen buduma en ko lata ni min sadornan kanni woni rafike joro hakkilu fukkingo ko tawa der cakantaraji amin de wiibe e himbe pelle bombe wombe no bujja no teta himbe na'im fa handen maruno do kolce hemre wala nagge baawoti denno dungu dene do ummo wake kincandi warde ingingimi na itawte nokku funo dura dungu wittingo gu enden igala dalila majjundu waddi ko miden gatta dani gomnati wallirami min keba ba ko min kabbi wuro non pelle bombe deedu himbe en diwe der duude de enden jonde jam hebo neddo fu golla hebo ko wurda gam gomnati waawa hejorde himbe fu
halima cima bayda
e do don ko habaru me fulful tili hande faale hetne jango aljimar nanto habaru je fulful do studio kalangu me acci dan o faawar jobbanime hawa kando wadda habaruji e dengal hausankor assalamu alaikum balanta jamwali
Studio Kalangu.
Diva do Radio Alternative.
Lamba chapan ejena topere inai FM. Zender
do Radio Gaskia. Lamba chapan ejetati ejena topere ejoy FM.
Mara ido Radio Sarawnia.
Lamba hemre edidi topere ego o FM. Kyota
do Bonfere Fuma. Lamba chapan ejena FM.
Studio Kalangu.